nikawa azani kaona nikutakie baraka kusuli lebayo lilonte ndea usijali nimeachilia pendo la baba lili nisachi mwana likanikuta nimeinama limenibadilisha limenifanya upya nimesaulio yatenda jana nielekeza ili nisamehewe inabidi nisamehe na ili nisonge mbele inabidi nisahau sikuchuki I wish you